antenna. And if your next come to body, would you?
Huh? When this come to body.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy, happy, happy. Happy birthday. Kata keki keki. Situ fanze. Jambo lenyewe si ndo leo.
Acha ni wewe.
Jambo lenyewe si ndo leo.
Acha ni tuje.
Siku yenyewe si ndo leo.
Acha ni tuje leo.
Siku yenyewe si ndo leo. Ujamani mama shula, chunga usicheze chula. Kuna wazee watoto malufu kuku gadu.
Ati 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 ati. Talenti kina fancy. Ati ati ati. Lo siku yako lo zaliwa. Ongela mama na baba pia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Okay, same.
Tumebeba vizawadi acha tukupe. Pongezi kwa baba pia na mama yake. Muzima mishuma sike kitukate. Piga kelele nyingi kwa bide yake. Kwanza tumbe Mungu akulinde mabaya ushinde bopega sike.
Nimechoka sasa. London boy.
Asa wapo wapi wenye vijibu uchungu. Uishi miaka mia kwa uwezo wa Mungu. Tafajia chie siku yako dugu wangu. Akuwezi ya toki vana Mungu. Aya basi kama utani ule dada amezaliwa tena. Aya kama utani ule dada amezaliwa tena. Kama vimbi mwaga maji acheze kama kafali. Mwaga maji acheze kama kafali. Mwana kucho waveisha. Sito na maliza mjombo uku. Wepo juze nasko. Mpea imwana kumkali boy kutu. Nacho kazi.
Noma, Gadu, Sara, Woshi, Papi, stylish vidogs. Ibiti ya baba valida wop.